Баба! Classic music.
Toto zile type. Rembo, jotu jenge malengo. Kikutazama naona nyufa kwenye mjengo. Onekana kama mji wenye upendo. Nafanana na mtolo choshwa na mwendo.
Sini kupe namba yangu nipigie weekend.
Weekend, baby.
Moyo unasema, chukue huyu mtoto yuko stand. Vile anavyo hema sio kama mtu apendi. Mewelewa mziki anaofia kucheza. Anasema naruga chaf, mesha kwa kifimbo cheza. Sema nini na malo na bembeleza. Kwa sela za Somali na kula chungwa paka chenza. Shida kujiuguza. Mama you hot na ukondani unaniunguza. Sita kujua, tankijua ntapuuza. Taka kula bata, wache kumchunguza. Kama utanipenda, sitojali shida ulizobeba. Na kama unatakucheza, katafute refa wa kukubeba. Kama utanipenda, sitojali shida ulizobeba. Na kama unatakucheza, katafute refa wa kukubeba.
You know I like it, mina kupenda and I give you what you want it.
Hey, what you want?
Nipo chizi ni dati. Nakilala kwenye usingizi fate.
The way you talk mama.
You know I like it. Mina kupenda and I give you what you want it, baby.
What you want?
Nipo chizi ni dati. Nakilala kwenye usingizi fate.
Una single wala movie mama kwangu yo my star. Mishabiki yako nasimama tokika. Nanga isha pa, breaki ziko down. Jitazame kwenye kio how beautiful you are. Mapenzi ukicha, mapenzi uchizi. Wanacho kikata mwingine inamnyima usingizi. Mwingine atakeshesh, mwingine atatestes. Mwingine atataka kutumie kama pesa. Yanajua na madini ya kikutana. Mwanamke tajima tuzo na no kit na chofanya. Wota sema mikicha, kumbe mwenzako nafuata wana feel inside. Kama utanipenda, sitojali shida ulizobeba. Na kama unatakucheza, katafute refa wa kukubeba. Kama utanipenda, sitojali shida ulizobeba. Na kama unatakucheza, katafute refa wa kukubeba.
You know I like it, mina kupenda and I give you what you want it.
Hey, what you want?
Nipo chizi ni date. Nakilala kwenye usingizi fate.
The way you talk mama.
You know I like it. Mina kupenda and I give you what you want it, baby.
What you want?
Nipo chizi ni date. Nakilala kwenye usingizi fate.
Nataka nini mama?
Siniumize moyo.
Hawaza kupa.
Mimi koroyo.
Uneshe motoka.
Punguza uchoyo.
Huoza kufa.
You're my everything for me.
Oh, what you want? Hawaza kupa.
Baby.
Uneshe motoka. Huoza kufa. Na ukiwa out. Oh, what you want?